simba simona me echifa muno lwaki ubuza buzo nimba yoli sira bakitufu oyimu kutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe busazewo bwotyo okunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama weenoonyeza ebyolaga oyagala nze mbeerawo nga sifuna butuuliro awo mala biseera era toyonoona budde osima simulabe ekiva muno lwaki ombuzabuzo nimba kyoli siraba kituufu oli mu kutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeewo bwotyo okunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama weenoonyeza egyolaga oyagala nze mbeerawo nga sifuna butuuliro awo mala biseera era toyonoona budde
Aleseyo yandisingako.
sima sima katigiro kende Siva katigiro gende
Atwala twala kare Atwala twala mama
Ela la la mama konsi masima katigiro gende
Wefude mami mudia Wefude mami muju
Ela la la mama konsi masima katigiro gende Sima katigiro kende
Atwala twala kare Atwala twala mama
Ela la la mama bosi basiba katigiro kende
Wefude mwami muju Wefude mwami